lola lola uno mwana lola 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 uno mwana lola lola. Bintu byo mukwano bibuzabuza naye tewobirwamu binyuma. Tubadde babiri nga twebuzabuza naye tetwamala ne twefuna. Njagala nnyo obulamu bwange nze naye tegulabika obususeko. Buli lwe ntunuulira mu mutima gwange ne nolobala. Amaaso ga malungi galina kye gaŋŋamba naye tesibikkiriza. Sigamba nti onimbone naye ntunuulira nze gw'otwala. Nze atali bino gyonedda sirina nsimbi yadde amasaga. Wabula omukwano gwo gwokka gwokka gwe gwamenyamenya ennyingo mama. Hey, yeah. Oh, 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 mama, mama. Hey, yeah. Oh, oh, oh. Kati bebuuza kikulesezza walungi n'otwala nze. Kati bebuuza kikulesezza b'ensimbi n'otwala nze. Muli bebuuza lwaki olekawo ab'ensimbi olw'okuba nze mama. Hey, yeah. Oh, 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 my, 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 hey, yeah. Oh, oh, oh. Malaika nkukakasa kimu nti tokyalwanira kiwago enkota yo. Ebyokumidde bingi teekako obulamu omutali musingi. Sikyaddamu kuyoya balala kino nkilayidde Mukama ekyagi. Abakukwana balabayo naye kitwale bye banakugamba buki. Mu mutima gw'omwe kubye enkambi mukwe n'essuubi. Kwe mbanduli kwe matabi kwe nekwata nga tsunami ayise gye mpita. Kati bebuuza kikulesezza walungi n'otwala nze. Kati bebuuza kikulesezza b'ensimbi n'otwala nze. Muli bebuuza lwaki olekawo ab'ensimbi olw'okuba nze. Labu y'omwana empunziza ninga lumbiddwa esinze nekyoli embosera eno ya mumbeja. Wambunabuna wandogaloga ebirungo by'omukwano gwo walayi bijja kunzisa. Wambunabuna wandogaloga ebirungo by'omukwano gwo walayi bijja kunzisa. Lola lola n'omwana lola ndola. Lola lola no mwana lola ndola. Ego mama. Hey, yeah. Oh, 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 mama, mama. Hey, yeah. Oh, oh, oh. Kati bebuuza kikulesezza walungi n'otwala nze. Kati bebuuza kikulesezza b'ensimbi n'otwala nze. Muli bebuuza lwaki olekawo ab'ensimbi olw'okuba nze mama. Hey, yeah. Oh, 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 mama, mama. Hey, yeah. Oh, oh, oh.
Remember where you got it first. www.djericom.com.